Colin McCann, te ripekatanga kia St. Mark. Kia Colin McCann, ko te whenua Aotearoa he wāhi e āhei ana ngā āhuatanga nana wenui, te whakātuhia mai. I te tau 1947, i tuhi mai McCann i wāna whakāhua tuatahi, e whakātuhia ana ngā tirohanga paipera ki ngā āhua o te whenua o Aotearoa. I ahu mai te kaupapa o tēnei mahi i te rongopai o St. Mark. He kōrero tēnā mo te matenga me te arangake o Ihu Karaiti e ki ana i McCann he mea kakawa he whakauri hoki. E tautuhi ana i McCann te wā i mate ai a Ihu Karaiti. I tīwaha atua i Karaiti, e loi lama sabaktani. Arā, e taku atua, e taku atua, hea hau i mahua mai i ākoe. Kei te tūtona whaia a Mary, rāwatahi ko te apotoro a John ki te taha maui o te whakāhua. Ki te taha matau, tētahi kai mātakitaki e pupuri ana i tētahi hautai ki ana ki te winika, hei inu ma Ihu Karaiti. E ki ana, waiho nā, taihua kia kite mai me nā ka puta Elias ki te whakawete i aia. Kei muri i te whakāhua he temepara e wāhi ana kia rua e tētahi mea e pērā ana te āhua ki tētahi pahū karihi. Nā tāna mahi ki te whakarite i tēnei tirohanga ki ngā āhua o te whenua Aotearoa i whae McCann i tētihi tikanga tawhito tonu. I te tīmatanga o ngā tau o te rautau 14, i tautuhia ia ngā tohunga toi o te arangake ngā kōrero whakapono no ngā tū whenua o Ūropi, ko ngā tuhinga o ngā kōrero o te paipera tētai atu tohu o ngā mahi toi whakapono o te rawā. Ahakoa tēnei, ka whai anoa McCann i ngā āhuatanga hau i tēnei whakāhua. I whakamāmātia ngā āhua kia ngā ware noa, ko ngā tohu kōrero ka pērā i o ngā paki waituhi, ā i kōrero McCann mo tāna whai i ngā tauira, no roto mai i ngā pukapuka paki waituhi, ā ko tāna hoki, i ahu mai te āhua o ana tuhinga rita i te pepa tākai o tētahi momo paura hopi. Ka tihorea te āhua o te whenua ki tētahi raupapa āhua e whakarua ti ana. Ahakoa te hāngai o te kōwhai omuri ki ngā rau kaura o ngā tohunga toi whakapono o mua he tino hau tonu. Ko tētai atu mea miharo, ko te whakaurutanga o te tangata tonu a McCann kei roto pikitia hei kai mā takitaki. Ko tōna āhua tērā e aorohirohi ana i te taha mataurawa o te taitapa. Ahakoa he nui no te tūmatakuru o etahi i te putunga mai o enei mahi whakapono tuatahi, he tangata nō e kaha tautoko atu ana. I ai ki tētahi kai tātari, e tuhi ana mo te whakakitinga tuatahi o enei mahi, ko ana mahi he motinga ohorere, ki aia. Kei ngā whakāhua McCann he tirohanga māia, he tirohanga hau kei roto tonu i ngā tikanga tuku iho no te tīmatanga rāno o te whakapono tonu. Ka pērā anō te kaha o te whiu o te māmātanga o ana whakāturanga i tā te paipera tuhinga. Ko tōna ngā kaupono, tōna aronui me tāna ū ki wāna ki anō. Taira wātu ki tōna kaha ki te whakamahi i ngā tino tohu. Hiorite tonu ki te pakinga o te hau whakaoho tangata. I aro nui atu McCann ki te rīpekatanga ki a St. Mark, ā ko tāna ko tērā te whakarāpoputatanga o ana whakāhua whakapono katoa o mua. I tuku atu ia i tēnei whakāhua ki tōna hoa piripono kai tautoko hoki a Ron O'Reilly. I runga i te whakaitanga ka tukuna iho te mahi nei ki te puna o Waifetu i te matenga o O'Reilly. Ka riro te whakāhua i te kohinga toi i te tau 1982.